Congo Records, baby.
Master. When you roll right, I mean to bounce the beat. Mambaba Coco mean to join the beach. Do the blue skies on a lot of sticks. Bounce the beat. One in a million. In the West Coast shit, bitch, Julia.
213.
My damn, my best alarm. Kalam, when I'm walking down. Up a papa, palace, up a papa, do what she get a time. A, we say M, we say B, we say W, we say E, we say N, we say E, we say Z, we say. Tuna Piccadilly, keep bow. Tuna Vuna fighter now. Tuna Shangaza, when you lamba. Maji Lakini, we stable Makini. See you, Choma Madini. She the I am the mini.
So yeah.
Igwa tu, ra tu, lamba maji ilo sigeru, lisha chanji tu.
Nene lichanja njia izi tuka pita ni.
Master.
Makanja na kuingiza tumi kwenja ni.
Master.
Kanya boda kwa boda kutekiri.
Ni master, ni shata, ulizari nini sasa.
Nene lichanja njia izi tuka pita ni.
Master.
Makanja na kuingiza tumi kwenja ni.
Master.
Kanya boda kwa boda kutekiri.
Ni master, ni shata, ulizari nini sasa.
Danya miaka shirini na mbili baru na mbili. Nikiona kama simchongo sidiri siku mali. Si ushupali, naongoza wana kama nabi. Mwendo wangu ile bampa tu bampa master key.
Oya, usoni mkimia ukadhani mini slope. Ake snatch up, chini parking lot. I'm a danger, master mina chinja. Kibingo, sijaji misi pole ni mepinda. Uwana tabasana, nikicheke zile tuzo
ZTV.
Walinweka kundi moje na kanye na
cheesy.
Aitotokea so itabaki simuli. Hilazi mimi ni mungu ndole ni bariki. Leta mipango sio michosho. Unamsikiza mkali wa flow kutoka bongo. Ambaye tangu mwanzo ya kukupeleka chucho. Na sita kuwa John, siku nipige boku hata moko.
Nene lichanja njia izi tuka pita ni.
Master.
Makanja na kuingiza tumi kwenja ni.
Master.
Kanya boda kwa boda kutekiri.
Ni master, ni shata, ulizari nini sasa.
Nene lichanja njia izi tuka pita ni.
Master.
Makanja na kuingiza tumi kwenja ni.
Master.
Kanya boda kwa boda kutekiri.
Ni master, ni shata, ulizari nini sasa.
Fagiri mambo wa kishamba. Hagari ndo hiyo. Nakula kwa macho.